Didier Pereira, Lulu Baramoto, yeah. Le mariage est une institution divine, Momo Lulu Pereira. Tanga matri koyo kabilo bela ya batote, Didier Pereira, Lovayo.
Divine,
mon nom de l'opéra. Quand on a tout eu, quand on a été basse, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit,
collectif, Olimwa Didier na Lulu, Eza unique.
Lulu na kitoko ye langai na Eden. Le mariage implique le pardon et la fidélité. Si vous savez que vous n'allez pas pardonner, ne vous mariez pas. Kitoko wa Lulu et Outana Nzambe, Sokebu ya kaya, Mboloko ndimongo mbango na ye. Koki pete lulu, bilobela yaba fiti. Kitoko mpe gentillesse na yo, de komisa bango bilobela.
Maman zala yo,
oza mwana nzambe.
Linga mobali na yo,
asi a choisir yo pour la vie. L'amour est inséparable, yo te kwero, lulu mi amor. Yanga na yo kino liwae, bako koka koka bola bisote. Mboli wana bisweza sude na maboko nzambe. Didier Pereira opesi lulu, vale wana miswa baboti, baye ye.
Bibala na bino isala bambu lebele, bibala na bino ipota bambu mebele. Bibala na bino izala exemple.
Libala na bino moka kwa swaye, aye.
Eske misia koki ko vivo sambayi, penye moko na Didier Pereira. Amuno na lulu bara moto, libala bosebo. Eske misia koki ko vivo sambayi, penye moko na Didier Pereira. Amuno na lulu bara moto, libala bosebo.
Bolingwa Lulu, Joachim, Bolingwa Papa, Noana,
Bolingwa Didier, Zera, Bolingwa Pereira, Salash.
Contre les ballons, ah ouais, tous en amour à l'église, ah ouais, tous en amour devant monsieur le maire.
Who wants to say something against the less worthy? Who wants to say something against this weeping?
Loba, loba, so qui te dica, bato balina nae.
Lulu, you know. I love you.
Love you.
Lulu, you know,
you know,
I cannot live without your love.
Yeah.
Lulu, you know, I'm waiting from you the best of my life. I wanna you be the best. part of my life.